DJ wasage chibe akipita kwa nje minipo kwa dirisha namchungulia mpaka anafika ilo zose zi habari nilizopata ndo zinasikitisha eti naambiwa amehama kabisa anwe nazi sio nazi tuwe si atui ntamuona wapi tena hata sijui unasi sio nazi oh, tuwe si atui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh, simuoni tena jirani 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 nimemisi kweli paka nataka kulia kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia hapo nilipo sielewi bora ningeshamwambia aondoke akijua kanampenda kina kwa hisia jirani oh uko wapi ah jirani oh uko wapi ah hey. Nazi sio nazi tuwe si atui ntamuona wapi tena hata sijui nazi sio nazi oh tuwe si atui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani.